Ngithi baningi abantu abathwala ngeteksi. Ngicela babambe izandla. Ngifuna ukubabona baphumelele baye. Ngithi baningi abantu abathwala ngekhwandlana. Ngicela babambe izandla. Ngifuna ukubabona baphumelele baye. Ngithi baningi abantu abathwala ngekhwandlana. Cela babambe izandla, funa ubabona baphumelele bani. Ave bebaningi abantu abagcwala ngami, inkinga yabo bayesaba, badlala ukusatisfy abanye abantu. Ave bebaningi abantu abagcwala ngami, inkinga yabo bayesaba, badlala ukusatisfy abanye abantu. Upazuyile omunye wabizolo, wathi singakhuluma wonke sithanda, amina ngiyalithanda iteksi. Upazuyile omunye wabizolo, wathi singakhuluma wonke sithanda, angiyalithanda mina. Mani ngavala amehlo enongo lami, ngingabakhomba one by one, ngingabakhomba ngamunye ngamunye. Mani ngavala amehlo enongo lami, ngingabakhomba one by one, ngingabakhomba ngamunye ngamunye. We bantwana bantwana wozani kasi, nisabani naye, sizoyenza nempilo,
sizosizana uma sisondela.
We bantwana bantwana ngisho zani kasi, nisabani naye, sizoyenza nempilo,
sizosizana uma sisondela.
We bantwana bantwana ngisho zani kasi, nisabani naye, sizoyenza nempilo, awu bantwana bantwana ngithe buyana ekhaya uzani nalo ubhebhevile uzamantarisi mhlubulo wegazi fanda vubela umfanwane zama nehlisa amakhosikazi angabesheya yekapa khamtala kwetinza ngaphandle awu nkosi yami awu nkosi yami ubhebhevi le mpandla ubuka ukuthi kwenzakalani ekhanda wemantongomane ngakutshela nje ngathi akuyo umuntu okudlala ngetinza ekhaya yimi wethu mhlubulo wegazi fanda vubela umfanwane zama nehlisa le magithe emgangweni phasi kwendawo we mafakhiza mfanwami ngithe woza sambi mfanwami woza sambi mfanwami funa sibaphushe mfanwami funa nyanyo nyanyati nodino athande uthandawo mfanwami sambe manje mfanwami file mnyama kambe ngithwane hey awume ngingasinekike kule game kodwa ngivele ngithi
siyasho
we bantwana bantwana wozani
siyazani
hey buyane khaya hey buyane hey
bantwana
hey
buyane khaya
we bantwana bantwana wozani
siyazani
hey buyane khaya hey buyane khaya
bantwana buyane khaya
we bantwana bantwana wozani
siyazani
hey buyane Tell me,
I'm not.